Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwabonye bucya mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3 no ku mirongo migufi mu Burundi metero 25 31 na 41. Turahera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Nikirangira kiraho umwanya ikiganiro dusangira ijambo. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika muri kumwe na Thomas Kamirindi. Imikino y'icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya Afurika ry'umupira w'intoki wa basketball, Basketball Africa League, BAL mu magambo magufi, iratangira uyu munsi i Kigali mu Rwanda. Abanyarwanda barayibona bate, bayitezeho iki? Nibyo mugenzi wacu Eric Bagiruwo Busa yaganiriyeho na bamwe mu baturage b'i Kigali.
Nitwa Rudahunga Desire. Ikintu niteze kuri ano marushanwa ya basket agiye kubera mu Rwanda, wenda nayivuga mu rwego rwa tourism, bishobora kuzazamura ku bijyanye na programu ya Visit Rwanda, kuko azaza abantu bakomakomeye, amakipe akomakomeye, nazinumva ari n'abazava muri Amerika. Hari ikindi kintu bizatuma itafari bizongera kumenyekanisha u Rwanda mu buryo bwa siporo, nabwo ni byiza, kuko urumva ano makipe yacu ari hano yakinaga baskete, kuzabona ibyo bigugu bindi bije nabyo bizazamura umukino wa baskete mu Rwanda.
Aya marushanwa yagiye kubera hano mu Rwanda, ikintu nayavugaho nuko byibuze nyuma y'igihe kinini turi muri lockdown cyangwa se kugarijwe n'icyorezo cya corona, byibuze hongiye kugarurwa imyidagaduro, yongera gufungura abantu bagakomeza kwidagadura batwerekana n'amarushanwa. N'amarushanwa y'ikintu nayavugaho nuko ari iterambere ry'u Rwanda rigiye kubaho mu kuba haje amakipe aturutse hanze bakabasha no kuba batembera u Rwanda. Ni ishema ku gihugu cyacu nk'abanyarwanda, kandi natwe turabyishimiye kuba babereye mu Rwanda. Iyo haje abantu baturutse hanze bifuza kuba baza gushora imari zabo mu Rwanda, nk'abakinnyi bari kuza hano mu Rwanda bari gushaka amahoteli bararamo, kandi kurara mu mahoteli bivuza amafaranga.
Amazina yanjye nitwa Gilbert, hano marushanwa agiye kubera mu Rwanda, ni ishema ku gihugu cyacu cyo ryo cya mbere. Ikindi hari experience bizaha abakinnyi bo mu Rwanda, urumva hanze hari urundi rwego baba bariho twe tutaba tu abakinnyi bo mu Rwanda bataba bariho, ariko muri rusange uko irushanwa rigaragara hari experience rigiye kuduha n'abakina mu makrebe gutya bisanzwe, hari experience bazafatiraho ku banyamahanga bazabaje gukina mu Rwanda.
Nitwa Iradukunda Michel. Aya marushanwa agiye kubera mu Rwanda, urumva ni ishema rikomeye ku banyarwanda muri rusange, kuko birazamura ubukungu ndetse n'ibindi mirimo myinshi mu Rwanda, kuko urumva abantu baturutse hanze cyane cyane mu buryo bwo gukina nk'uko urumva ni benshi, kandi biraza kuza kuzamura n'abandi bareberaho. Biradushimishije kandi biraza kuimprovisa ibintu byinshi.
Ni irushanwa ryiza rizatera imbere igihugu cyacu muri basket, mu bukungu, abakinnyi, experience bizafasha byinshi. Mu rwego rw'amafaranga abakinnyi bazajya mu mahoteli, ku ma YouTube matches zizerekanwa. Ku rwego rwa experience abakinnyi bazahura n'abakinnyi bari professional kurushaho bajyaga bahura.
Icya mbere ndashimira Rafiki nyine gira wa coach weza badutoza na discipline apana basket gusa. Icyo niteze muri aya marushanwa, cya mbere azereka abandi bakobwa ko bari hanze ko basket atari yo gukinwa n'abahungu gusa, ko n'abakobwa bayikina. Ikindi kandi niteze muri aya marushanwa ni ukuzamura ubukungu rw'igihugu binyuze muri basket, kuko nkatwe Rafiki abayitoreza abanyamuryango babo bidutera ishema kubona Rafiki yaserukiye ahandi, kanateza ishema u Rwanda, kuko Rafiki iri mu Rwanda abanyamahanga babibonye bavuga ati u Rwanda rwateye imbere. Nzayitabira binabaye ngombwa nakina. Ndize icya mbere ni icyizere.
Murakoze. Nitwa Patient, nkaba ndumwana wo kuri Rafiki. Aya marushanwa ni meza ku gihugu, ku benegihugu, ndetse amplisi no kuba muri ibi bihe bya Covid bigaragaza isura nziza mu gihugu cyacu. Urwego rw'imibanire myiza, yaba ari ekonomi, yaba ari muri siporo, afite ni byiza amplisi no ku rubyiruko rwacu. tuzayareba niba na ngombwa nitubyemererwa tukabona ayo mahirwe tuzajya no kuyareba. Ubumenyi ni ukureba amelioration y'abakinnyi uburyo bakina, ukareba nabo ba star, hari no kubaho entre ma equipe y'iwacu ahangaha no kwevoliwa mu buryo bw'imikinire, kuko ntago akenshi bikunda kubaho yuko ama equipe yacu hano ahura n'andi ma equipe yo hanze. Bizaba byiza ku nyungu no kuri amelioration ku ma equipe y'iwacu cyane cyane amplisi n'abareba n'abantrener n'impande zombi bomfete mu gihugu cyacu.
Eric bagira ubusa, urakoze. Noneho rero tujye Uvira. Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo bamwe mu rubyiruko bishe umuntu bamutwitse barangije barya inyama ze. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedasto Ngabo uri Uvira yakurikiranye iya nkuru y'agahomamunwa.
Hirya no hino mu bice bitandukanye by'umujyi wa Uvira wahuraga n'abantu benshi berekeza ku kiraro cy'Akaryamabenge bagiye kureba abantu bari kujya umuntu bicishije amabuye, nyuma baza kumutwikisha esanse kubera yashinjwaga kwica umuvunja uzwi ku izina rya Shika Mutumoyi. Nantebuka Joyce twamusanze ku kiraro cy'Akaryamabenge ari gushaka inzira kugira ngo arebe abo basore barimo bajya umuntu n'ubugari bw'uburobe bwari mu makoma y'urutoki.
Nasanze bokeje umuntu ku kiraro cy'Akaryamabenge hejuru y'ikiraro, bamwe bahagaze mu mazi abandi bahagaze mu gondo bakwiriye gondo. Sanga bokeje umuntu bakaza batema inyama n'igisu bagatamira n'irowe, sindabibona. Kwica ko nibisanzwe, kwica nibisanzwe. Ariko kuvuga ngo botse umuntu bamurishe uburobe, taho turabibona, ni none twabibonye kabisa. Ni ibintu biteye ubwoba. Abantu bazaje kuzana imigano ngo reka bashine muziko ngo benyegeze mu nyama y'umuntu sheneza. Kuvamba ayo sindabibona. Singasure no kubibona. Kubera ko ni ibintu biteye ubwoba wabibonye, ntago ashika ngo yicara afata umutsima ajye n'ibintu yabonye. Taho turabona inyama y'umuntu iribwa. Uzadutangaje kabisa. Nta muri ngo yishe. Kwica ko urumva nibisanzwe. Aba bagiye nabo nimba ari mbunde bakamurasa, nimba ari umpanga bakamutema, nimba ari kumutwika basi bakamutwika. Ariko igitangaje ni ukumwotsa bakamujya. None se ujya bamuriye, bajye babamuriye. Urumva bajye bamuriye bona abantu be naba. Nabo bateye ubwoba kujya umuntu.
Uru rubyiruko nyuma yo kwica uyu mugabo ukekwaho icyaha cyo kwica Shika Mutumoyi rwafunze barabara, rusaba ko baruha Majoro Katembo Jean Pierre rukamwicisha amabuye kuko yisharashe umunyamategeko wa Lamba Rodrigue mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 12 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2021. Twamwishe n'amabuye tumuzana ku kiraro turamwutsa turamujya n'ubugari bw'uburo, turasaba ko n'uyu majoro ufunzwe ko bamuduha ntaje Bukavu agiye Bukavu abakize, turashaka kumwicira kuko nitumwica abandi bazatinya. Gusa twagerageje kuvugisha inzego zishinzwe umutekano kuri iki kibazo cy'izi mpfu z'aba bantu, ntibyadukundira. Cyakoze ku Rwanda rw'abashinzwe uburenganzira bwa muntu muri Uvira bari mu nyamategeko Maitre Chako Changu Bonane yamaganye umuco wo kwihorera kuko hari zirakarengane zicwa ziziza ubusa. Si ubwa mbere muri Uvira rumwe mu rubyiruko rwica umwicanyi hanyuma rukajya inyama ze, kuko mu ntangiriro z'umwaka w'2017 hari umuntu wiciye Kilibula ashinjwa kwica umuyobozi wa banki ya Kadeko. Nyuma rumwe mu rubyiruko rujya inyama ze n'ubugari bw'uburobe. Vedasi Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivuye.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe, cyangwa se badakora bimwe, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyo mvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha kuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye kuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Ndagusuhuje wewe wahisemo kubana na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika, wumvira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwa n'umuryango Ijwi Feko ukorera i Kigali mu Rwanda. Eshefeko no muryango wifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Duherukana mu kiganiro ejo cyagarukaga kungurane sikunze kwibasira abana bavukira mu muryango utishoboye kandi wabyaye abana benshi ku mpamvu zitandukanye zirimo imyumvire, imyemerere n'izindi. Muri studio ndishimwe honore tugarutse mu kiganiro ejo cyanone kiribanda ku makimbirane ashingiye none yo kuba umwe mu bashakanye arusha undi amashuri maze bikaba intandaro y'umwiryane mu miryango ya bamwe. Muri iki kiganiro turumva imwe mu bitekerezo by'abatuye mu turere twa Ngoma na Kirehe aho bavuga ko usanga umugabo n'umugore babana batanganya amashuri, icyo kikaba imbarutso yo kwishyira hejuru kumwe mu bashakanye bikaba byatuma bakimbirana. Iki kiganiro kiragirwamo uruhare kandi na Padiri America Victor, umwanditsi w'ibitabo ku mibanire y'abashakanye, ahanini hagamijwe gufasha imiryango gutekana.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe mu kigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro IRDP, amakimbirane mu miryango agaragara mu bice bitatu. Harimo amakimbirane hagati y'ababyeyi bombi, hagati y'ababyeyi n'abana, no hagati y'abana ubwabo. Rimwe na rimwe mu muryango bibaho ko ari ubwo usanga umugabo n'umugore batanganya amashuri, ariko rimwe na rimwe kandi ugasanga ari aho biba intandaro yo kwishyira hejuru kumwe bikaba byatuma abashakanye bakimbirana. Mbere yuko dukomeza n'ikiganiro cyacu cyanone, reka duhe umwanya mugenzi wacu Uwicyeza Christella atugezeho imwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize cyagarukaga ku ngaruka zo kuvukira mu muryango w'abana benshi rimwe na rimwe bikozwe bishingiye ku myumvire, imyizerere n'izindi mpamvu zishobora gushemikiraho.
Honore urakoze rero bakunzi b'ikiganiro mukomeje kudukurikira mu kiganiro ejo. Ngiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yavugaga ku makimbirane yo mu muryango ashingiye ku bukene, aho twibazaga tuti se hakorwa iki ingaruka zigera ku bana bavukiye mu miryango itishoboye zigabanuke. Reka duhere kuri Dusabimana Marie Devo tuherereye mu karere ka Kicukiro, aho yagize ati abashakanye bajya bagirana ikiganiro cyerekeranye n'umubare w'abana bazabyara bagatangira kubateganyiriza hakiri kare. Naho Uwiringiye Imana Jean Claude uherereye mu murenge wa Rungi mu karere ka Muhanga yagize ati abashakanye nibitabire gahunda zo kuboneza urubyaro babyara aho bashoboye kurira, ati bityo bazahangana n'ingaruka zigera ku bana. Dukomeza Tuyisenge Pacifique werere mu karere ka Nyanza yagize ati cyakorwa no gushishikariza ababyeyi kubyara abana bashoboye kurira ndetse bakanabateganyiriza hakiri kare. Dukomeza Gasasira Théogène we yagize ati insanganyamatsiko ni nziza cyane. Ati nayo icyakorwa ingaruka zigera ku bana bavuka mu miryango itishoboye nuko ababyeyi babo bajya babateganyiriza mbere yo kubabyara. Ubutumwa bwa none mbuheniye aha, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Mugenzi wanjye yasubirana ijambo.
Ndagushimiye Uwicyeza Christella kimwe n'abatanze ibitekerezo mu kiganiro ejo cy'ubushize binahawe ikaze mu kiganiro cya none. Munyemerere twumve bimwe mu bitekerezo byazamuwe na bamwe mu baturage bo mu turere twa Ngoma na Kirehe, aho usanga umugabo n'umugore w'abana batanganya amashuri, icyo kikaba imbarutso yo kwishyira hejuru kumwe mu bashakanye bikaba byatuma abashakanye bakimbirana. Mugenzi wacu Noel Manishimwe yavuganye na bamwe mu bagore n'abagabo adukusanyiriza ibitekerezo byumvikanamo kutavuga rumwe kuri iyi ngingo.
Ushobora kuba ufite amashuri, ufite n'akazi, wenda umushahara ubonye ukumva yuko ari uwawe, abandi bagize umuryango batagize gute badakwiye kuwugiramo uruhare, aho niho hashobora kuva iki amakimbirane mu muryango. Mubyumvikeho kimwe ntacyo byatwara, ariko nanone umwe muri mwebwe ashobora gutera kuba byatera amakimbirane akavuga ngo narize umushahara mfite n'uwanjye, ntabwo ugomba kumenya iby'umushahara wanjye, menya ibyawe. Nayo ikibazo cy'umuntu yakwirinda ni ukumenya ko umuntu ari umuntu no kubana neza ari ukubana neza.
Oya, ntabwo byateza amakimbirane mu muryango. Kubera ko njyewe reka nitangeho urugero, nakundanye n'umugabo andusha imyaka, yarize yararangije na kaminuza afite akazi keza, njye ntarize, turabana. Abantu benshi bavuga ati ntibazabana, turamuswa twayamutwaye hehe, ariko birangira tumeranye neza tumaranye imyaka 9 dufitanye abana babiri umuhungu n'umukobwa
yarabo bikunda kuba hamwe na hamwe nyine ugasanga abantu barashwana ngo nyinshi zisenyuka iyo bategereje kuri dimuka gatangira ngo narize cyangwa umugore ngo narize ngo nyinshi zisenyuka bitewe n'iyo mpamvu ntabwo byagateje amakimbirane kubera ko babashakanye barabyumvikanye
bagize ubwumvikane bakagira ubwumvikane n'urukundo ndumva nta kibazo cyakabayemo ariko umwe nakomeza kwimagine ati ngende narize undati sinize ibyo bintu bizatuma baguma mu makimbirane usange nta gahunda nyine mu rugo iki ngenzi ni urukundo kumvikana
oya ntaho bihuriye rwose kuko umuntu mushobora kubana afite amashuri menshi yenda ari umugore ufite amashuri make kandi uri umugabo mwese mugahana icyubahiro mwese kuko igituma abantu babana no kugira ngo buzuzanye
mu gihe mufite ubwumvikane mu rugo ntabwo amashuri ayo yubaka hubaka kumvikana no kujya inama ni ubujiji kuko amashuri si yo yubaka ahubwo hubaka kumvikana mu rugo urukundo rutarimo kumvikana se n'urukundo rushingiye ku cyo ariko iyo muri kumvikana ni urukundo rwiza
wazanye umugore wawe muba mwizeranye ubu n'ubundi mugomba kubikora mu bwumvikane niba wowe utize mukajera imitungo yanyu ku buryo amafaranga muzajya muyakoresha ikintu cyo mwigiyeho kimwe
none se haba abantu umugabo n'umugore barinda kwicana zimwe mu biduhamo amakuru ko batemanye neza yo ntabwo ari amakimbirane nta shingiro rihari mwarakundanye mugashakana mugomba kumvikana hajemo amakimbirane rero ubwo satani iba yabateye
umuntu ashobora gupfa n'undi yenda ngo umugore afite umutungo cyangwa se umugabo afite umutungo umugore ntawe ufite ibyo akaba ari byo bapfa ntako byakabaye kuba isoko ry'amakimbirane kuko niba umugore afite amafaranga n'ay'urugo n'umugabo niba afite amafaranga afite umutungo n'uw'urugo ntabwo byakabaye mugiye kuzana amakimbirane rero
ashobora kukubangamira muri byose akubwira ku kibazo cy'amashuri ngo nakuzanye urinjije mu bintu byinshi wabyirinda asaba nyine kumvikana mukabyirinda
urakoze cyane Noel ndetse nabo mwafatanyije tugezaho uko mwumva insanganyamatsiko mugenzi wanjye Ucyeza Kristera ndabona anijya karambira ko hari ibitekerezo inshuti z'ikiganiro ejo batangiye kohereza ku mbuga nkoranyambaga zacu gusa turamwakira mu kanya nyuma yo kumva mugenzi wacu David Etimana n'umuryango baganiriye umuntu aravuka agakura igihe kikagira agahitamo uwo bazabana bakagira umuryango bikaba byiza iyo bahuye bahurije hamwe maze bagakora bakiteza imbere ibi bikaba bitandukanye n'umuryango wabize umuremyi Jean Bosco washakanye n'umufasha we ariko ntimahuze kugezana n'ubu kuko ngo umugore we atamwubaha ashingiye kuko umugabo afite amashuri make reka ibindi tubyumve mugenzi wacu David Etimana niwe waganiye n'uyu muryango
nitwa bize umuremyi Jean Bosco
Jean Bosco batangira utubwira ubuhamya burambuye imibanire yawe n'abo mu rugo uko bimeze kuba mutanganya amashuri yese ibihe ibibazo bijya bivukamo cyangwa ushobora no gusanga ibintu ari amena
aha mvuze ko ari amena aho ngaho naba nkubeshye kabisa ariko nyine urebye mu buzima bwo mu rugo ntabwo tubanye neza kuko akenshi usanga umugore ari kumbwira ati nkurusha amashuri akambwira ikintu akivuza ko ikintu ambwiye cyabitegeko kuri njye aho kugira ngo tugifatire ibyemezo dufatanyije akumva ko agomba kuvuga ikintu akaba yanzuye umwanzuro we wenyine nashatse umugore muri 2007 nari mfite akabutike nkora bigakunda arangije araza nyine turafatikanya turakora muri butike ariko we no muri ako kazi akajya gerageza kunkandamiza ngo afatire imyanzuro ngiye ntashaka nkambwira reka dukore gutya wa mugore mwiza we akambwira oya twere gukora gutya kuko abantu mutize nta mibare muba mufite nkambwira ese ibi byose nabigezeho nta mibare mfite ati oya wabigezeho sinzi uko wabibonye wasanga abantu biguhaye sinari imari ahubwo ngiye ndareba ibyo byubungu buturi kumwe nkumva nyine umugore gushaka kunkandamiza no mu rugo igihe turi nko mu rugo ntabwo nkibona umwanya wo kuganira nayo kuko akenshi usanga ndi kuvuga ati henga mbe namuhunga ataza gushyiraho ibintu by'itegeko kuko ntabwo nkivuga ngo ryumvikane kumwe umugabo bafite 50% n'umugore 50% kubera uburinganire bwaje we ntago ashobora gutuma ngira 50%, ahubwo mbona mfite nka 5%, kuko arankandamiza bikomeye yitwaje ko yize ya kwiga yarize yarangije icyiciro cya mbere cya kaminuza mu gihe ngiye nagarukiye Toronto mu wa gatatu, ariko ntago ashobora kumva nyine ko nanjye ndi umuntu nk'abandi, ahubwo yumva ngo kubera utize ugomba kuba uri hasi yanjye. Kuri iki gihe imibanire yanjye nawe ntago navuga ko ari myiza, gusa uko ugenda ubana n'umuntu ugenda umumenya. Ubu ngubu aha nigiye tuba turi nko mu rugo n'abaturanyi nyine duturanye, bakabona ndasohotse ndigenda bakamuza ngo ugiye he, nkavuga ngo ngiye mu kazi, kandi mu by'ukuri nta n'akazi mfite, ahubwo ari uguhunga cya gitutu cy'umugore kugira ngo adakomeza kunyereka. Kandi ushubwenge kuko kenshi usanga mu biganiro tuganira haba harimo kunyumvisha ngo womeze nka runaka. Sinavuga ko ari njye mfata ibyemezo, nakubwiye ko mfite 5%. Ibyemezo byose bituruka kuri we, akambwira ngo ngibi ibintu tugomba gukora orere y'icyumweru, nanjye nkemera nkavuga ati nibyo nyine, dore umunyamashuri wanjye nikururiye ni ibingibi. Ubu ngubu mbayeho ntegekwa, ndi nganzwa mu rugo pe. Ingaruka ya mbere, business nari mfite nkimara kumushaka, iyo ngiyo iri kugenda ihomba ku buryo bunagaragara. Bari kuvuga ati kwa bosi ko baharakennye, ese nimba koko umuntu akira kubera yize ni ukubera icyo ahubwo atari kuneza imbere, ahubwo nkasubira hasi. Ubwo rero ingaruka ni nyinshi, harimo na za ngaruka nawe urabizi zo kuba uri umugabo ukeneye nko kuvuga ngo reka ngure agacupa runaka kubera ibyiza twagiranye cyangwa se uburyo twabanye, ariko ntashobora kumpa amafaranga atambwira ngo ziriya ninjiji, urumva rero ndabangamiwe cyane. Ntago nkikivuga pe, kuko nyine narakivugaga nicyemerwe muri icyo gihe nari mbayeho muri ubwo buzima, nti nabumenyera mvuga ngo umunyamashuri wanjye nzamutwara, ni ubu nanjye naramwize, nabaye ingaranzwa aravuga nanjye nkatuza, nta cyemezo njye nyamfata.
Nyamara umugore we twahaye izina rya Dativa, utashatse ko tumufata amajwi ngo asanga umugabo we abiterwa n'imyumvire yanze kumuvamo, ndetse ngo akaba yarishizemo ko abize bahora bishyira hejuru. Arakoze cyane David n'umuryango wabize umuremyi Jean Bosco n'umufasha we, bavuga ko gutanga nyamashuri byababereye ikiraro kibaryanisha aho kubagira umwe.
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728 02 3232, cyangwa se kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Nubwo bibaho ko hari aho usanga umugore n'umugabo badahabwa umwanya ungana mu gutanga ibitekerezo biganisha ku byemezo bifatwa mu muryango bitewe n'uko batanganya amashuri, mugenzi wacu Marie Claire Singizwe yasuye umuryango umaze imyaka 5 bana wa Maitre Isaï ibwera mvura mu mujyi wa Kigali, maze bamuganirira uko bitwara mu gufata ibyemezo mu rugo rwabo. Nubwo umugabo afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu mategeko mpuzamahanga mpanabyaha, umugore akaba yarize amashuri yisumbuye gusa. Reka twumve ubuhamya bwabo, turagaruka mu kanya.
Murakoze. Kijyanye no gufata ibyemezo mu rugo, cya mbere duhera ku impamvu yatumye tubana, ni uko hari harimo urukundo hagati yacu. Rero iyo ukundana n'umuntu, ntabwo ureba amashuri, ntabwo ureba kategori runaka cyangwa urwego runaka uriho. Icya mbere ni uko ari umuntu kandi atekereza ku rwego rwe, ku byo adafite ubumenyi, mwungurana ibitekerezo.
Aho hashobora kuba hari utwumvisha akavuga ati ariko se uriya mugabo ntari kwivuga ameza, reka mbaze mama Daniela numve.
Oya, nawe umubeshyeye. Tubiganiraho, umwe akazana igitekerezo cye n'undi akazana igitekerezo cye, tukareba ese cyakorwa n'iki, hadashingiye kuri ibyo byo kuvuga ngo umwe arusha undi amashuri. Cyane hano ntabwo tuba turi mu ishuri, tuba turi mu kubaka umuryango, tuba turi mu kureba icyateza umuryango twubatse imbere.
Ndumva ari byiza cyane.
Yewe najya kontereta twabanje turibwirana tudahishanye. Buriya ikintu cya mbere cyiza ni ukubwizanya ukuri, ikibi ni ukwirarira. Ubwo namuje n'ibibazo byinshi, ntiwanise ko tugiye kubana, wowe ufite icyiciro runaka cy'amashuri, nanjye ndi mu cyiciro runaka cy'amashuri, ubwo bizahura. Aho niyo mpamvu rero ibyo sinjya mbitekerezaho, iyo ngiye gutekereza icyo ngomba kumubwira, mubwira nk'umuntu nyine w'umugabo wanjye nisanzuraho.
Urugero aricara akavuga ati amafaranga niba hari gura kiriya kibanza, kuko kigura nk'uko yabikubwiye ko bateje n'inkigurisha nzuka amafaranga runaka. Ubu ngwashaka gutekereza ati umwana angana gutya tumujyane mu ishuri, niwe n'icyo gitekerezo umuntu wese kigezweho n'icyo ari kuma. Daniela amaze gukura tumujyane kwiga.
cyane cyane ko uwa bari busy cyane cyane mu kazi. Ubwo rero nange nkaba ndi hano mu by'urugo ndeba ese iterambere ryo mu rugo bimeze bite, ikintu namubwira nk'umuntu uhora mu rugo ureba ureberera ibintu byo mu rugo ese kigezweho niki, iwe nta mwanya bafite w'ibyo. Ninge rero uzamura ibitekerezo nkamubwira nkamubwira.
Kuba abashakanye batanganya amashuri hanze haraho bica ibintu bigacika, mwebwe rero mu rugero rwiza rwo bishobora ni ihe nama mwagira iyo miryango ikiri muri mwe nayo makimbirane.
Nge ntekereza ko wenda niba niyo yacikwa akamubwira icyo kintu ati wowe ntufite gufata icyemezo kubera ko nkurusha amashuri, nawe hari ukundi kuntu ahita azamuka bigahita bituma rero habaho amahane cyangwa se no kugira. Ariko uwuha agaciro icyatumye noneho yirengagiza abo bayanganya ukavuga ngo n'ubundi yashatse ankunda kandi icyo kintu ntiyakirebyeho. Iyo rero kibayeho inama nge nshobora kuba nagira abo bantu kumvikana guca bugufi mukareba icyateza urugo imbere hatabayeho byo guhangana. Rugo ry'ubwaryo ni ishuri ku ruhande. Ibindi rero twagiye duhura nabyo by'amashuri yo mu mashuri asanzwe nayo ari ukwayo. Ubwo rero iyo ufashe amashuri amwe ukayavanga n'andi mashuri urumva birivanga.
Ndagushimye cyane Marie Claire Singizwe n'abo mwaganiriye. Ntarakurekura ariko wanaganiriye na Padiri ya America Victory, umwanditsi w'ibitabo. Aha twavuga igitabo cyitwa Urarwubake cyane, cyagenewe abubatsi ngo ndetse n'abitegura kurushinga. Ahanini hagamijwe gufasha imiryango gutekana. Aragira icyo akomoza kuri ubu bwoko bw'amakimbirane.
Padiri America tubahaye ikaze.
Murakoze cyane.
Natangira mbabaza nti amashuri no kubaka urugo bihurira hehe?
Ubundi rero anzwe kuba abantu batanganya amashuri cy'ikibazo, kuko n'ubundi amashuri atari cyo cy'ingenzi mu guhitamo uwo muzabana. Nabi umuntu agiye kurambagiza agomba kubanza kureba kuko ibigendeyeho wagiye mu mfuruka itari yo guhitamo ngo umenye ngo ndashaka umuntu duhura amashuri aya n'aya n'aya. Ibyo ntabwo ari byo, kuko n'ubundi nk'uko mwarimu bikomojeho muri igitabo nanditse cyitwa Urarwubake cyane kuri paje 47 ndabisobanuraho mvuga ko amashuri ari ngombwa ariko atari byo shingiro by'umunezero w'abashakanye. Nukuvuga ngo rubiterwa n'uko umuntu abyitwayemo. Nkurikije ubushakashatsi nakoze n'abo twaganiriye cyangwa se n'abagize bangiraho bangisha inama twaganiriye, nasanze kuba abantu kuba baba batandukanye kuri icyo iyo batabashije kubishira nabonye ingaruka ari nyinshi.
Nasanze ibyo ngibyo bigira izihe ngaruka ku muryango?
Ibyo rero bigira ingaruka nyinshi cyane kandi zirumvikana. Rumva nyine iyo abantu badashyize hamwe ngo bagende mu cyerekezo kimwe byinshi birahazaharira. Ntabwo barimo guhuza ku bijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Aho ngaho ubukene buraza.
Hari abateze amatwi ikiganiro ejo, ababanye batanganya amashuri, hari ababanye neza, hari n'ababanye nabi. Ariko reka ngaruke kuri ba bandi babanye nabi. Aba babanye nabi bakora iki kugira ngo birinde ayo makimbirane ashingiye ku kuba batanganya amashuri?
Kugira ngo rero ibintu tubyirinde, mbere na mbere turebe ko inkomoko yayo ituruka ku kwikunda, kutiyakira no kutamenya icy'ingenzi kuri urwo rukundo muba mufitanye nk'abashakanye. Hanyuma kugira ngo ibi ngibi rero bigerageze tugeze kubirandura, mbere na mbere ni mu myumvire. Dore ngo abantu bakwiye guhindura imyumvire bakamenya ko bashakanye iyo bubatse babaye umwe, ndetse n'iyo umwe yaba afite icyo arusha undi byagombye kuba biri mu nyungu rusange z'umuryango, kugira ngo ndetse yabwo bikageza nabwo icyo umuntu arusha undi akwiye no kukimwigisha. Urugero niba mugenzi wawe wenda atazi icyo Gifaransa kandi abandi bakorana baza bakaza bakakimuvugisha, akaba yakikwigisha kugira ngo nawe niba uryo ubasha kumenya gusuhuza abashyitsi baje niba ari rwo rurimi wenda ariganye nawe bakoresha. Numva aho ngaho rero ari cyane cyane bishingiye ku myumvire no kumenya kugaruka gaciro n'icyerekezo cy'ubuzima abantu baba barahisemo, kugira ngo batahirize umugozi umwe kandi bumve ko inyungu z'umwe mu bashakanye ari n'ishema rya bose nk'umuryango.
Ntitwasoza tutagarutse mu kurambagizanya ba bandi bakirambagiza batari abana, bumva bati hari amakimbirane aterwa no kubana n'umuntu mutanganya amashuri, bikurura gusuzugurwa, bigira ingaruka izi n'izi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mukanya gato cyane mugiye gukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru nkuko mubimenyereye. Hagataho ariko guhera saa 10 muraza gukurikira umukino wa basket uhuza ikipe The Patriots yo mu Rwanda na Rivers Hoppers yo muri Nigeria. Mu mwanya wa muri sanga rero abanyamakuru bacu Edi Rwema uri hano Washington muri studio z'Ijwi rya Amerika na Jean-Claude Munyandinda uri Kigali bombi baraba bafatanyije barimo bogeza uwo mupira uko uba uri muba. Nongeye kubashimira rero ko mwahisemo Ijwi rya Amerika, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, Fatou Arimasi Kalala niwe washyize hamwe ibi.